You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
O se tasi o whaotuanga po recommendations mai le komisi suesue, le Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse. O le whaamalosia leo pa tele mata itai o le ekalesia katuli koroma, e whaailoa i leo leo maletu la fono, whaamatalanga, mamoli mau, e maua i le taimi o konefesi. Pe a oni whaamatalanga e ao fi ai le sa waina o se tamaititi, e le ngata, le sa waina e se pātele, se fai a onga, se fai fi aupo, se isi lava tangata. I le se tete o Vitoria, ua pāsi ai se tū la fono, e whaasala ina ai se tangata e o i le tolu tausanga le matua i le whale puipui, pe tolu tausanga i le whale puipui le whaasalanga. Pe a whapeana te iloa ni mōli mau i le sa waina o se tamaititi, ai i anana aina ma whaalafi, ma le li potia i le o leo ma le tū la fono. Peitai ua whaailoa manino e le taitai o le ekalesia katoliko Roma i Melbourne, e le te talaina le veli o le whaamatalanga puipuia i le konofesi, i lona vā ma se tangata na whaia le konofesi i le taimi o lana konofesi. I le taimi na talanoa ina e le tūlā fono le nei le pālemene o Vitoria, na saunoa ai le minisita i mata upu i le puipuinga o whanau, Child Protection, a to aine mata upu i tangata ma mana onga whapitoa po le disability, mata upu i tangata mātutua ma lolato tausinga, Aging and Carers in Victoria, le minisita ia Luke Donnellan. Na ia saunua o tangata uma e ao fiai ma leo leo, e ao fiai fai a onga, e ao fiai fo mai, e ao fiai tangata fai ngā luenga fesoswani, social youth justice workers, o ilato uma, e iai le te iute tau ave i lalo le tū la fono le nei, lātou te lipo ti ai mō li mau o ni tamaiti o lo sā waina. Na sā unoa le minisita, o le te iute tau ave fo i le nei, e te tau o nā o fi ai, ma pātele, whai fe au, whai a onga, ma tangata uma o le akalesia katoliko Roma.
If you think a child is being hurt, report it. No exemptions, no special treatment. Yeah. It's a cultural change, as well as a legal change, and we're committed to delivering it.
I South Australia ma le Northern Territory, ua whaamalosia le tūlā fono le nei, e au fia umai pātele ma whaife awole e kālesia katoliko Roma. Ai ua whaalia le taitai o le kālesia katoliko Roma i Vitoria, le Archbishop of Melbourne, le awhionga ia Peter Comensoli, i se talanoanga ma le ABC, o ia, na te le usita ia le tūlā fono le nei, tusa pe tosoa i maia e le whalepuipui.
Will you or won't you comply with the new law that's proposed by the Victorian government to mandatorily report it?
Personally, I'll keep the seal.
Are you and your fellow priests, are you prepared if necessary to go to jail if the law is breached?
I'll speak for myself, yes.
Se tananoanga le Archbishop of Melbourne, Peter Comensoli, ma le ABC. O le whanau teine to alua a le tina o Chrissy Foster, na sā waina e awala i le whaia iei o whiuswa inga whaamalosi, e se pātele o le ekalesia katoliko Roma i Melbourne, e suafa i a father, Michael McArdle. Ma na whaalia e le tina i a Chrissy Foster, e tele teimi, na iloa ai e isi pātele o le ekalesia, le solitu la fono ma sā wanga na whaia e Father McArdle i lana whanau. Peitai, lātou tele i longo ina i leo leo, na o na whai i a Father McArdle e alu e te talo.
He confessed 1,500 times to sexually assaulting children over a 25-year period to 30 different priests. And they all said, go home and pray. That's the Catholic priesthood in action.
E le o te lia ina e nisi o pātele o le ekalesia katoliko Roma le tūlanga. O lo o iei le tai o le ekalesia, le Archbishop of Melbourne, le fionga ia Peter Comensoli. Na sa unoa pātele Father Kevin Dillon, ua te tau i le ekalesia o na toa ilo ilo, le vaenga le o le sā, po o le veli, i whamatalanga pui puia i le taimi o konfesi. Na ia sa unoa ua te tau, ona ave le faa mua mua I le pui puinga o le saonga le mua o le whanau.
The church itself has got to look at this issue of the seal and say if in even in rare cases that people will come forward seeking sacramental forgiveness to say, well, is there a better way we can do this? And is there a way in which we can say as a church, well, the seal of a confession applies in nearly all situations, but in some situations it may not apply. It's within the church's capacity to change that. They've changed lots of other things.
Father Kevin Dillon. Na saunua le minisita o mata upu I le puipuinga o whanau po le puipuinga o tamaiti I Victoria, Luke Donnellan, o le tūla afono, e le o whaasino I tū po o talitonunga le Ekalesia Katoliko Roma. Ai o le tūla afono malona whaatinonga, o lo o I te tonu o tūla afono o le setete.
I am advised there is resistance to the confessional seal being broken, but let's be very clear. What will prevail is not the practice necessarily of the church, but the practice of the law of the state.
Na saanua fo I le loa ia sili I le whainga mālo te tete I Victoria, Jill Hennessy, o le puipuinga ma le saonga le mō o le whanau, e te tau o na ave iai le whaamuamua, e te tau o na wha sili sili atu, nei loa se talitonunga wha le tāpua inga.
I don't think that in contemporary and mainstream times, knowing what we know now, that we can do anything other than say that the rights of the children trump anyone's religious views. Ultimately, this is about making sure that we start to right the wrongs of the systemic abuse that has occurred.
Le loia sili, I le whainga mālo se tete I Victoria, Jill Hennessy. I lalo teuteunga nei le tūla whono I Victoria, o le āma whai ei fo I e tangata na sā wāina, mō lātou āinga. O na tālo sanga I le Supreme Court, e toe sōlo ia ni malienga po o ni taui, ni malienga mō taui po compensation, na whaia ma I lo lātou wāma e kāle sia I tausanga ua mawae. O ia whengainga po ia malienga na whaia I ni tūlanga wha'a lilo lilo ma ni tūlanga wha'a mālo sia. E wha tausanga o whinau le tina o Chrissy Foster mō se taui o lana whanau teine leana sā waina le pātele o Father Michael Macaro.
We have been constrained and controlled and bullied by the Catholic Church in particular into accepting pittances, very small amounts, for this horrendous crime.
Le tina ia Chrissy Foster. O le reporti na wha amau pōpoine Philippa.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.